Te hiku o te ika, wakarongo tonu mai.
Ai hoki mai ano, i tēnei wahanga o te rā, kei konei taku kai kōrero ko Hāmi Piripi. Ari e hoama mōhi ana koutou i ngā mane katoa, kei konei māu e kōrero ana mō ngā take katoa e pāna. Ki āna mahi e mahi ana kei hea eia, kei te kāinga nei, kei muri huenua rānei, o ko hoki ano rānei ki raro, ki pōneke, ki reira, nā ngā mahi kei konei katoa. Nā no reira, hakarongo mai kia māua kōrero ana.
Tēnā whaia, tēnā koe, tēnā tātou katoa.
Ai, kamutu i āko e mahi ne mahi hena, kei āko e hoki ngā mahi, ngā kōrero pai e, mā ngā iwi o muri huenua e whakarongo mai e, i ahapu ngā takotonga mō tēnei wiki.
Oh, ai, tēnā pēkoro te kaupapa tuatai ko te hari o tōku ngākau, ko kataheno, ko hui mātou, ko te laroa, mō ngā elections, mō ngā delegates ki te runanga, mai ia marae, ruatakau mātoru ngā marae e tātai hiane ki te runanga, mai hokianga taino mai ki kaitāia nei, kei ia marae tōna tangata, ka hara mai te tangata rā kia whakarōpu ngia ko te te runanga o te laroa. Atu i tērā kua pipi tautokoa hau i ngā pōti mō te hemanatanga. Nā i te weekend kua pauri ake nei, kua hui mātou mō ngā tare tīhau. He iwa ngā tangata hau e hau mai rotu te runanga. Nā he tohu pai tērā, he tohu ora tērā, kua mākere mai te hunga ngenge he pēa. Ko oho ake te hunga e hia tiana, ko piki ake te oro o te runanga, ko hikina ake ngā mahi, nā ke he nui ngā mahi e pāngia nei ki te iwi, nā e ko ti e mātou tawa elections i te weekend ko pahure, nā ko pai tēnā, engari kei kona no ngā pūtake e tāre wa tonu ana ko te But the intellectual and cultural property hoki te tahi o ngā mea nui o te wā. He kaupapa e pāna ki te sale of the 5G spectrum. O ngā intellectual property rights ke roto i te papa. Wēnā mea katoa, kua whakai mai nanae mahuta me Chris Farfoy kia whakatikangia te ture e pāna ki Māori Intellectual and Cultural Property. Kei raru i te kaupapa nei o te Y262, mahala ake na tātou ki tēnā kreme, nā sāna, nā Del Wihongi anō i timotahia tēnā kreme, hei kai kōrero anō mō ngā iwi nei, nā kua roa te wā i noho ngū hoki tēnā kaupapa. Inai nena ko whakai mai nanaia me kaha tātou te aro atu ki tēnei kaupapa nei. He mea nui tēnā mo te ao Māori. Nā te mea i tēnei wā, what they call the world, the world of knowledge, world i enei rā, ko te māramatanga, ngā kaupapa e pāna ki te māramatanga, data sovereignty, wēna mea katoa. Koe tēnei ko te wā e tikana kia tāi ai tātou te Māori te tiaki o tātou nei taonga.
Oh, ko puta tērā i ākoe for the 262, ne, te wā e ne?
Ai.
Nā, ngā hoki mai no ki te runanga for the trustees, you've got eight that's gone on to the panel for the runanga, ne? Is that
nine,
what you...
Nine new ones.
Nine new ones, oh.
Yeah. Nine out of 23.
9 out of the 23, ne? Oh. Mm. Kamutu, ko puta, ko huahuangia koutou o a te wā ko huahuangia?
Waiho mā ngā marae tēnā e whakahuangia. Engari, te nuinga he wahine, ko rangatahi tonu wetahi, ko pai, he tohu pai.
Ai. Kamutu i ako e kōrero na me waiho koe ki runga i ngā marae. E hia pū ngā marae o te rarawa mō tēnei, mō te runanga o te rarawa me ngā trustees nei. Ehianga marae e? E.
Rua te kau mātoru.
O, oh, rua te kau mātoru o ngā marae, ne?
Ai,
ai. O, tika tērā, ia. Ai. Ka mutu, kei a koe ano e mahi ano wāu, Wainganui e ne e rua?
O, oh, ai. Ko te tikanga ina e nina kia aro atu ki ngā kaupapa e pānaki. Kia whakaoti atu wetahi o ngā mea ki te kāinga, ko te takutai mōna tēnā. Ka tahi anō ko oho ake te iwi nei o Ngāti Prau, ko tutuki o rātou nei kreme mo te takutai mōna nā koe ti ko rātou kei te mea tuatahi, ko te tumunako ko tāua te hiko tika te mea tuarua.
O, oh, ka pai.
Kia tiki na wena mea hei oranga anō mō inae nei.
Ai.
Aha ko te hohonu o ngā kreme, te tapu o ngā mea, te nui o ngā mana, o te mutunga iho, kei kone no te iwi e hia tiana i nāene, me whiwhi ai e tahi o ngā wahanga kia tutuki pai, e tahi o ngā wāhi oranga mo te iwi me ngā hapū, kia kau e noho, ki ngā taha tō muri haere ana, kia piki ake, kia kakamau ki tātou, te whakahaere tō tātou ake rohe.
Ai, ko te pātou tū ki a koe hāmi, i a koe kōrerona ki te takutai moana, e uru katoa ana ngā iwi katoa o muri huenua ki roto i tēnei take?
Ai. Engari āhu rere kie pēr te waka tō tēnā, Ko te mea ua pea kia whai waka kotahi. Ina ka tatu ki tērā o he māma noi ho te mahi.
Mahi, ai.
Engari nāinena, kei tēnā iwi tōna waka, kei tēnā iwi tōna waka. Mātou o te rārua nei, haereana mātou ki te koti. Hei aha rā te kōrero ngātahi me te kaone mēna. Nā te mea, te roa o ngā negotiations mō ngā historical claims. Oh, ihe ngā kaumātui, mate noatui, Wainganui tēnā kōrero. Tō muri, kore take rawa te kaunatanga kia whakatutuki ngā o mātou nei wawata. Nā, ko te tikanga whakarawana mātou me haere ki te kōti. Kia whai kupu mai te kōti, ka o wake te kaunatanga.
Kia ora mai ki a koe me wena kōrero. Nā te mea e pai ki te rongo atu e pehana te here a te raroa me ngā āhuatanga, ko rongo a tātou e pāmaina ki te takutai moana, ngari ko rongo atu i a koe memina e here ana koutou for your historical claims through the courts. Waki i a koe atu anu wena, he kaupapa anu wena nā koutou anu, e mahi ana ki a ka tutukingia, nā te mea pai ko rongo atu ngā iwi katoa i aiana, e aha nā koutou. Nai te kamutu e hoama, hoinora, tuku nātu no ngā mahi, māuanu e mahi kia tutuki i Wainganui ngā iwi, ne?
Tēnā koe, whae. Kia ora. Piki tūra kia koe.
Kia ora.
Kia ora.
Te hiku te reo irirangi, iwa te kau mawhetu i ratahi.